DJ 38K.
Basi wewe wanani, niambie wanani, wanani, kama sio mako.
DJ 38K.
I really wanna tell you how my day went.
How my day went.
Really want to spend the weekend, baby. I for sure you this thing I'm feeling.
Say I don't really know you that well. We can go there if you
if I
want to, but me, I don't know.
Oh no.
Why I think I love you.
How deep is your love for me? Yeah.
DJ 38K.
Your moons are seen to be.
Baby unapenda vya giza giza kama ujanizoe. Manara haya kuingiza ujua inapotokea.
Watch me bounce to the ting yo. I know you wanna test this thing yo. No girl compare to the ting yo. Nobody come play with the ting yo like you do.
Get in touch with your DJ on Facebook and Instagram at DJ38K, laying down the hits. This is DJ38K.
EDMD Records.
Do, 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 si, do, do.
Ooh, la, la.
Nimeshinda loto.
Ooh, la, la.
Kukupata mtoto.
Ooh, la, la.
Basi wewe wanani, niambie wanani.
Kwang, kwang.
Wanani. Kama sio wangu tu.
Beste yako ni heta, naona tutaki. Ni mtiaji, itabidi umtiezi. Maheta, mwata futa kashi mwa shindano. Umanzi ni mhandi anaka kuitwa meano. Mchore, mwambia potele. Mwambie na kupenda itabidi azoe. We ni mrembo, na kutamani. Usikia wivu lipenda msewa kitambi.
Nobody can never take your place. You know it's not gonna happen. Cause I'm not an average type of latest. Why they try to hate me? Baby, just tell me you got me. And I forever stay true. You won't ever see me on another man's rules. Moyoni mwangu wewe ndo wa wakilisha tu. Hata wafanyeje uko stuck like glue.
Ooh, umeshinda loto. Kunipata toto. Niambie wanani. Wanani, kama sio wangu. Basi wewe wanani, niambie wanani. Wanani, kama sio wangu.
Toto si toto, nurojo rojo. Apple of my eye na kuuma kimangoto. Alikuza lazima pia kue na uhondo. Ulimi zako wakupati putheri na mongo. Mtoto ni mkia na metoka Busia. Kuitaka posho mil mwana wefi nita kushkia. Ngupelekea murangu koko mungi wairia. Tukulizo manyeni na dhufu ya togotia.
Toto neweza dina kujanga kwa ndoto. Ya taki niende kazi wala taki niende soko. Anogopa siku moja minta tekwa na mazonko. Kwa koni me relax meata staki nyoko nyoko. Nyoko nyoko za warazi wanoko. Kwanza ibu baby pose ndo tupige photo moto. Kipost pale insta utasema mini poko. Harusi ni ya warasu unaifunga
kima moto. Basi wewe wanani, niambie wanani. Wanani, kama sio wangu. Basi wewe wanani, niambie wanani. Wanani, kama sio wangu.
DJ 38K.
I really wanna tell you how my day went.
How my day went.
Really want to spend the weekend, babe. I for sure you this thing I'm feeling.
Oh yeah. But I don't really know you that well.
I really wanna kiss you in the face, babe.
In the face, baby.
And maybe every other place, baby. You be like, say I don't remember, say I.
Say, say I don't really know you that well. We can go there if you
if I
want to, but me, I don't know.
Oh no.
Why I think I love you. When I don't really know you that well. We can go there if you
if I
want to, but me, I don't know.
Oh no.
Why I think I love you. When I don't really know you that well.
I'm too polite to insult your intelligence. Why do I believe that we have met? Maybe not in this life. Time's frozen for a second, so I'm thinking tonight.
Tonight.
Break the ice, or better still, we can set it aside. Temporarily, my temperature is telling me that you got me so hot. Stuck, girl, there is no remedy. But you don't know me well enough to reply. and I don't really know you that well.
It's funny, you have something in your teeth, but would you try to stop me if I wanna take it out, cause you don't know me properly? Girl, I think you're lovely, but you turn this bad boy into a busybody. I see you're too busy for me, or maybe I'm just busy for me. Will you call me when you're ready for me? It's crazy, baby, how I don't care at all. Then I don't really know you that well.
I really wanna tell you how my day went.
How my day went.
Really want to spend the weekend. I for sure you this thing I'm feeling.
Oh yeah. But I don't really know you that well.
I really wanna kiss you in the face, baby.
In the face, baby.
And maybe every other place, baby. If you like, say I don't remember, say I.
Happy peace, your love for me, yeah. Your moon's a sin to yours, baby, you're sweet like a pineapple.
Oh, darling, yeah.
I took a bite and I fell in love, yeah. Would you call me honey? Yeah, yeah. Would you call me baby?
Baby, love.
Would you kiss me daddy?
Baby,
my addiction, I'll be here for a good time. Yeah, a good time. I can stay for a long time. Yeah, hey, a long time. When you move to the left, I go to the right. I go, turn around, baby. Let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in.
Give me love, yeah.
Do somehow.
One time for my baby love, yeah. Do somehow.
Yeah, 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 yeah.
Get in touch with your DJ on Facebook and Instagram at DJ38K. Laying down the hits. This is DJ38K.
Oh, yeah. Yeah, shit.
Oi, boy, boy.
Ponde boy.
Nirusu, chuku chuku ni soso mole. Mina ninginia, kumarati ni popowe.
On the beat.
Kiruchu, nipete na babani uwe. Mina kuzimia, sizinguwe unisumbuwewe. Kitu na boxi usiku nipe shoti ama ishike magoti nileweshe mkomboti. Oh, mimi zako imeshankolea my baby boy. Oh, ukenda zako minta nyongonyea. Oh, oh, mimi zako imeshankolea my baby boy. Oh, oh, ukenda zako minta nyongonyea.
Baby unapenda vya giza giza kama ujanizoe. Manara haya kuingiza ujue inapotokea. Unapenda vya giza giza kama ujanizoe. Mama unafanya tembo kutu anadindisha mkonga. Wando kiboko ya warembo wale wanaojipitisha vitonga.
Penye dhiki na shuruba piki akono ulini kumbata.
Piki piki
upande uba popote lipo ukanifuata.
Bado wananita mzugaji, sikizi hata yako mahitaji. Sina biashara mtaji, ulisema Mola ndo mpaji.
Panda nipande tumwage mbolea, baby. Oh, oh, ah.
Ukitaka tena tutaendelea.
Oh, 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 oh. Shamba mwaga maji ni mwage mbolea, my baby. Oh, oh, ah.
Ukitaka tena tutaendelea.
Ajali za
mbele unapenda vya giza giza kama ujanizoe.
Ajali za mbele
manara haya kuingiza ujue inapotokea.
I know you wanna test this thing, yo. No girl compare to the thing, yo. Nobody can play with the thing, yo. Like you do.
Same similar. The way you looking is so familiar. Even now, me will like to know ya. And I wouldn't mind if I get your number. Cause if you fire dancer, you taking every man back to the dance floor. Woy woy.
Cause I'm a fire dancer. Number one from the boss to Uganda. Woy woy.
Would you be fire dancer? You taking every man back to the dance floor. Woy woy.
Cause I'm a fire dancer. Number one from the boss to Uganda. Woy woy. Call me Batman killer. You know me semi sweet like sugar. Anytime you want, I give ya. Wine to the tune like a Bible sinner. Oh, the boy I'm out of the place on 911. Say me so. Oh, it's emergency and turn no day. Watch me bounce to the ting, yo. I know you wanna test this thing, yo. No girl compare to the ting, yo. Nobody compare with the ting, yo. Like you do.
Sense familiar. The way you looking is so familiar. Hey, young man, me will like to know ya. And I wouldn't mind if I get your number. Cause if you fire dancer, you take in every man back to the dance floor. The way you go.
Cause I'm a fire dancer. Number one from the boss to Uganda. The way you go.
Would you be fire dancer? You take in every man back to the dance floor. The way you go.
Cause I'm a fire dancer. Number one from the
boss. Yo, DJ, are you the
me not you are the real man. Unajua niko shua Kemoda chama moja majua. Nakulai kwa line na ninajua. Unajua mapema. Mapema very fast mapema. Mapema very fast mapema. Mapema very fast mapema. Mapema very fast
mapema. Modo mindo Kemoda jo.
Si bazo mindo bazenga ya.
Unajua hii mtaa mindo kusema jo.
Wacha machocha unatachisha ya.
Mini Christian ka Ronaldo. Si chizi vimesi.
Kama governor wa bado ruki kasina. Unaruka kipetero kiyesu.
Nakata historika na kata na kisu. Jumi upenda magoshodo. Na blend konyagi na kavodo.
Kemoda kena nireke modo. Zina nice kama devo agatondo.
Kami ni Samson, nye ni Delilah.
Amekunasa kama Raila.
Icho nyanya zimeret macho kam China.
Kona kina maina na mademo faina.
Mapema, mapema very fast.
Minajua atiwe unanijua. Kani trust unajua ni kushua. Kemoda chama moja majua. Nakulai kwa line na ninajua. Unajua mapema. Mapema very fast mapema. Mapema very fast mapema. Mapema very fast mapema. Mapema very fast.
Mapema ninataka kukemba. Nimeshindo kusema nipate nyuma ya hema bro.
Najaba nimeshindo kutema. Tatuka na tetema cheki venye na hema bro.
Na tena ye ni baby ya onze. Vona unajua sailors walipita na yeye bro.
Mapenzi na enzi kishenzi. Sichezi kitenzi malezi huwezi bro.
Na mechi ni Messi na pasi kumesi. Kijana mwepesi na boli ndo kesi.
Mapema very fast.
He movie endo cast.
Midogi endo cut.
She train na get it back.
Mapema. Mapema very fast.
Minajua ati we unanijua. Kani trust unajua ni kushua. Kemoda chama moja majua. Nakula kwa line na ninajua. Unajua mapema. Mapema very fast 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 mapema.
DJ 38K.
Ita kila ita wall pandemic. It's a world pandemic. Kamishika hadi wengi tumepanic. Wengi tumepanic. Social distance cheza mbali. Kama kuwasha sanitize nare. Wapenda na quarantine one time. Baki ndani ndani. Kisha washe nare. Anita sanitize. Nika sanitize.
Corona virus.
Na na now now now.
Corona virus.
Na na now now now. Anita sanitize.
Ungia kijani round ingine saya kuku kabla ijafika usiku. Corona iko huku na huku. Dizina dikipofu itabidi ya meyona. Nikona swali nkulize daktari Rona. Corona ushikaka watu wanachoma. Nasikia corona kikushika tuwezi pona. Vaccine blanda bado ijapatikana. vaccine danda labda mikono kunawana chunga moro sina kumbuka kuna awa ukirekezo chelewe simtapatana usiku siku mandugu wako na marungu marungu rungu kipigwe na baki nduru
nataka sanitizer
Kokanjong na shikisha na kawada na Zimerie teki vile zimena sana Na izo shasha ni mange uswa na washa na Tu niko kireno na figa chora saba Niko shika na washa tu mangale Nika shike kana figa nikadare Teki vile kamebeba imevimba ndani Na dae kukatika ndio chumela lendani Na kalipunda ni na shikisha majani Na kana tuta minta piga tu makali Apigo rudi hadia toke uyo chali Kako fiti kamebeba tu asali
Chumba kitu adito sauti ya mnya Mnyambo prr Sauti ya mnyambo Chimba kitu adito sauti ya mnyambo prr Sauti ya mnyambo
prr Peji pin, akio line and pin Prr Akio line and pin Prr Akio line and pin Prr
Prr Sauti ya mnyambo
Kimba na nikitimba siti na vimba Pasua kinga shipala simba
Shipala simba
Mayoyo seke beki na echeza winga Fne kama unajikunja basi deni kufirimba
Alaka badi juki na nikama go Kamsi ata basi unge ni tanjo Unavyo itingisha hindo ile ligiso Na naka pega miti kahindi si easy go Kandoku kinafyo kuna akili, akili Oh, naka nafyo tete mamwili, mamwili Kachimba shoti tano mara mbili, mbili City wanna spend all his mili, mili
Chimba kitu adito sauti ya mnyambo prr Sauti ya mnyambo Chimba kitu adito sauti ya mnyambo prr Sauti ya mnyambo
prr PGP, akio line and pin prr Akio line and pin Brr Akio line and pin Brr
Brr Sauti ya mnyambo
Baddest DJ straight out of East Africa DJ 38K mze Usibalinduke kwa jemiki zake Nino
Yo ya tuka message yo mkwano go ya tuka kulo mkwano go na chuka the feeling anga ya tuka message yo ya tuka message yo mkwano go ya tuka utagandem you dey bandem yo ta body baby show them they like to feel your body like a play them nenga mane mkwano jangera bayo bye ye boyo paint tanza siga ko karanti sawa kola konga wali wondo banji hasibaki twende mbere sibaki Mini sikati bikini towani shaki Mi alona onze variaba teto vazukusa Baba babeba say Omukwano kuchude I'll love you every day yeah. Kulu omukwano kwana chuka Ye feeling anga ya tuka Message yo ya tuka Message yo omukwano kwa ya tuka Kulu omukwano kwana chuka Ye feeling anga ya tuka Message yo ya tuka Message yo mkwano kwa ya tuka Mkwano kwa gara kutiko Love ya feringa ya katicho Mkwano soma love manifesto Mulavu wako mamu piko Mwana gwewe kupima size Otuka zuwe nana big size What is some people them criticize Tumamu vya daraba mubaba wa size Sexy was in general Omuganda ya gara federo Brunedi kusalale mete kona ro Tanangela vele tano bubonero Kalebu no mkwano go Bobo wensa baba mpengo go Wena ya galo kufanga nitogo Okufuna gaye mboko Kulu mkwano kwa nachuka Yefiri nganga ya tuka Meseji yo ya tuka Meseji yo mkwano kwa ya tuka Kulu mkwano kwa nachuka Yefiri nganga ya tuka Meseji yo ya tuka Meseji yo mkwano kwa ya tuka
DJ 38K
Seriani ya 2x2 Seriani ya 2x2x2 Sasa dada uki danse Unangam na kutunga duba Abdala inadu
form lazima ijipe magirimba wanifuata wanasema niko konki ati wana noti na wana ninoki mwanzo tunaweza kuwa like Bonnie and Clyde lakini z habari za komi sidai mimi nadai tu kubanjo sijali uko waya au umedungwa kazi manze pia mimi uvaa nyele ya farasi fresh out the UK I'm on the coming jage rangi safi weza than me ni mkamba mbogi yangu fiti si mbogi ya wa mama but to blow up call me Osama
Shiriani ya 2x2x2 Sasa dada ukidance unangamla kudunga duba Abdala ina daireso Shiriani ya 2x2 Shiriani ya 2x2x2x2x2x2 Shiriani ya 2x2
Kila mtu twende march Achi march Kila mtu twende march Achi march Achi tease alert Alert Achi tease alert
Sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, iva kimali adiwisho yambe homo, sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, iva kimali adiwisho yambe homo.
Riso, riso, lejo maria, shika, picho, jenny maria, assalamu alaikum ni petu waria, kwani walibora ni keno mario, ati kicho, micho, Kona kizia, kisho, kisho, na kujazilia Mwaga, maji, na kunyinizia Niko shaka, bangi, ya kupaliliwa achi Oi, chorea, oi Kani magowe, riso ni romtaka Ati romtaka Kani kadone ni romtaka Ati romtaka Kani kaponye ni romtaka Ati romtaka Kila mtu tende match Ati match Kila mtu tende match Ati match Ati tease alert Alert Ati tease alert Alert
Sio sidong, ini sidonyo Sio sidong, ini sidonyo Sio sidong, ini sidonyo Iva kimali adiwisho yambe homo Sio sidong, ini sidonyo Sio sidong, ini sidonyo Sio sidong, ini sidonyo Iva kimali adiwisho yambe homo Got on a right, left iko kwa nunu Piga bangai, shukisha na tanudhu Odu angwai, anyole na paka mulu Abinyasai, wakambo mita mulungu Cheki, sasa ni wakati Wakuji kuna kuna Kila mtu ajikune Kwenye unawashwa cheki Kuna mkongo, kuna magoti Ebu kuna 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 mkongo, kuna magoti Ebu kuna kuna
Kila mtu twende match Achi match Kila mtu twende match Achi match Achi tease alert Alert Achatis alert Alert
Sio sidong, ini sidonyo Sio sidong, ini sidonyo Sio sidong, ini sidonyo Iva kimali adiwisho Mbe homo sio sidong Ini sidonyo, sio sidong Ini sidonyo, sio sidong Ini sidonyo Iva kimali
adiwisho DJ 38K
Usiku to dawn, bogi ko zone Imewasha kingdom, keti mba tukukon Tukuteke kwa chom, fenana papa jones Nadia up on the dawn, though simpatico form Nasika ako salon, tulo mido the bomb Club pia imikrom, bogi baka yangong Mebambika na song, sile si hu perform Rende pia ni wrong Beko juya nyama ya bama na kachumbari Najuya diabetes cha tuweke sukari Plan size ime tufikishe uko kari yako Walevi wa shanza kuleo, mekali ya flow Anasikia form ni kutesa, tusimali Zekanji do mtatu rudika lesa Waka nesa, mavodo bila chesa Hakuna kulala, tunakesha
kufuza Kuzi lego niko tesa Tesa Form niko tesa Kuzi lego niko tesa Tesa Form niko tesa
Yeah, but I know you
kazi nimeingiza dosi na pressure. Kwenye burudani nilipiga show nilitesa. Big up the fine girl in a pretty little skirt, young man in a African shirt. Wave your hand and do the Odi dance and shake your bump like you know how you work. Ooh, all of the drinks on me, mifuko imeja leo, imeja pesa. And if you look at me, luku luku, vile natesa. Ooh, Nike bamba sana wapi nduru wewe. Na kama ni noma sana piga kelele.
Ila kama bank wanege swaga ila high kit tukuzipigi fake utokutana vafeni
leo Gucci ya Prada nakata madini mkali zaidi ya dona tanasha simba wenu manyasi menu haina ganyama sishoboki ya tango mazikibuma still sassy spendi mazoya talking chenga na mchuna unabibu mshwane uja uyu mkendasi kama takinyo aje cha waswasi na kama tingali nazima ita taxi it's all on me. But don't ask for my number. Penda watoto wenye darasa. Punguza self into kukacha.
Watoto na pombe, watoto na pombe, watoto na pombe. Nilichofuata ni watoto na pombe, watoto na pombe, pombe, watoto na pombe.
Wananita sultano kugeto, njoni kunyeshe maisha ya majengo. Tupitie mpambe, tule wali, twende pangani, tuchade majani. Ah, nono umevamini, na unashinda ukivuta vuta chini. Ni hiyo haga inainua sio siri, samahani, ni macho sio mimi. Tumefika humu ndani ya giza, usijali bei nitalipa. Kidogo msupa kaitisha, nikasikia meitisha Kingfisher. Hey, if you know, you know,
you know.
Kingfisher pantirimu, aye. Manzeni leo, leo ndio leo. Manyundo leo, watoto na
vileo. Mwili mshuni, kuja uyu mkenasi.
Kama takinyo aje cha waswasi. Na kama tingali nazima ita taxi.
It's all on me.
But don't ask for my number. Penda watoto nye darasa. Punguza self into kukacha.
Watoto na pombe, watoto na pombe, watoto na pombe.
Self DJ 38K, I'm on your own the streets. Boom!
Now hear this.
Ambapo anapenda ngama deni, kanku kata na kata ngama heni, heni. Staga ni kimedi, medi. Staga ni kimedi, medi. Mi ujali ganji na ladies, mi ujali money, so nataka meni, meni. Staga ni kimedi, medi. Staga ni kimedi, medi. Adi staga ni kimedi. Jamaje ume dedi, ama tu ume blacki. Na ume noki wendi, ama pia na beki. Saa, moja ni anze kata keki. Now, when kaka bambe jujo hauna class. Minko na mane ni pate kwa ba. Check in ni fane umevaka mafiat. Fiatu madhare badaye ni fan.
Iwiki ni nasikia kukataka keki. Nasikia kukata bado he ni. Pime pedi round moja anise tipiri. We mrazi pigwa ting ting. Yeni diva na nakatika na chupi. Ringi kiroma weki chumbi. Ziki shika mina washanga kihudi. Ringi kiroma weki chumbi.
Ambapo anapenda ngama deni. Kanku kata na kata ngama heni, heni. Staga na staga ni kimedi, medi. Staga naga na staga niki medi, medi Mi ujali ganji na ladies Mi ujali money so nataka meni, meni Staga na staga niki medi, medi Staga na staga niki medi, medi
Penda, mina penda vile base tubweka Nipe chingri tujilipwe tena Nati paipu tutachafua tena Kenya na paipu doni pewa Kao unatoka gari yako Medi seti tuende form Chain madanse ndo atimta Jindo base tu sing along
Kwa na penda nga madeni Kanku kata na kata nga maheni Heni, staga na staga niki medi Medi, staga na staga niki medi Medi, mi ujali ganji na ladies Mi ujali mandi so nataka medi
DJ38K
Yuno kama nyoka nyoka Ukitembea unanita You're my lifetime sugar Utamu unaninogesha Zunga nishike kiuno Bina nivunje ungo Niteme mate kwa shimo ah, ah. Chizo wachi maringo Burudani kipango Ujuzo nao nipemo Amina Fatuma ho Unanibeba mejuju Nataka sana kushika mo Ongeza nibebe juju
One time dash to the lingo Two times azonto Three times shake your bam bam Body dance shaku na lingo
Baby cheza na wimbo You love bad man kwenye single
Unavyonyonga da Kila bad man mina kufaga Natamani sana mikukupara Natamani kuku aa
Girl you drive me crazy Unavyocheza chini Kiuno chako kama feni Songa upate mpini Girl you drive me crazy Unavyocheza chini Kiuno chako kama feni Songa upate mpini
Mama Amina Fatuma o oh. Unanibeba mijuju Nataka sana kushika mo Ongeza nibebe juju
One time dance to the limbo Two times azonto Three times shake your bam bam Uri dance shaku alingo
Baby cheza na wimbo Kila bad man kwenye singo Baby ni fera
Designer wana haya Chupa chini one time vuta waya Wapi mavo uliza form Hatuendi daro ile ya form Anachora kuna mzinga tatu home Tuwarakishe simu yake nenda off Enjoyment of course Katambe by force Nze venye zangu zimenishika Na kupatineza chuma picha But it's okay, it's alright Enjoyment like all night Manze shida badai Sidai kuchachisha na dai kuwa ait Cheese Enjoyment Enjoyment Toa hizo form za enjoyment 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 Thought they sort of friends za enjoyment 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 Niku saka tu form bila employment Derailment Derailment Nilichipata tu dundake enjoyment Nilijipata tu dundaki enjoyment Lights on, tuko fiti Zime nice, mitili ya shabiki Anayipita nduru, hadi ya sikiki Konyagi mazei nafanya sikia fiti Enjoyment, of course Katambe, by force Manze venye zangu zimenishika Na wakupa tuneza kuchachisha
Get in touch with your DJ on Facebook and Instagram At DJ38K Laying down the hits This is DJ38K
Hey
Gagala kukorede, kalab song. Kufone kukorede, kalab love. Balada teba magi, gwela boys. Muti magu kuyoya, so be close. Falling for your body and your body love me. Like a tattoo, so leave a moment side. Kukwa some of it, then got you murdered me. Touching a man, that's a thing of virtue. Oh, oh, it's a jilina. Love for your jilina. This is a jilina. It's a jilina. Love for your jilina.
Benyama, benyama, benyama. Benyama, benyama, tebati funa. Benyama, benyama, benyama. Benyama, benyama, tebati zika. Benyama, benyama, benyama. Benyama, benyama, tebati funa. Benyama, benyama, benyama. Benyama, benyama, tebati zika.
Falling for your body and your body love me. Like a tattoo, so leave a moment side. Cook what some of it, then got you murdered me. Touching a man, that's a thing of virtue. Quata, quata, to be pay. Pay, pay, I'm gonna do a pay. Kwaza meza kuwekea, kea kea mukano tuva kea.
Oh oh, meza jirina, lavo yon jirina, misendendo. Meza jirina, lavo yon jirina.
Penyemo, penyemo, penyemo. Penyemo, penyemo, teba tifuna. Penyemo, penyemo, penyemo. Penyemo, penyemo, teba tifuna.
Anapenda pom pom, yeah. Chum chum chum, uh-huh. Chum chum chum, yeah. First date anataka kuni chum, uh-huh. Anasema nanitaka so soon, yeah. Ananipenda venye mtoi upenda cartoon, uh-huh. Nimemtambua squeeze mina mwita tycoon, yeah. Alianza kula, uh-huh. Vitu tangwa kiwa class 2, uh-huh. Squeeze anajua stingo mpaka za mababoon, yeah. Mpaka za babu, uh-huh. Achani come through, yeah. Achani kae juni kupe vitu, uh-huh. Feel good, uh-huh. Heshimo ina meza msumari, uh-huh. So tulia urelax usijali, yeah. Nachunga usimwage uhai, uh-huh. Nataka feel nika unazirai, kabla ufike saka kangwai, yeah. Ukisha rudi mtawe jidai, yeah. Pongi na mwai, yeah. Taro hudai, yeah.
Seti ride, lipua duta. Lima na bunduki, lima na bunduki. Seti ride, lipua duta. Lima na bunduki, lima na bunduki.
Bakora bado ni magical. Imenyonga ties, imeenda shule. Ka empress ina dizon. Ka upike mama ndo chuma ifike mwisho. Ni ile idha ya kuchotana, kunyonyana na kunyanduana. Yo kisegi na kubafua. Nanga so good itabidi tumenya kuwa kurarua. Yani kakana kene. Denya kaya kubindu kalange senje. Kama njile parocha betalu chembe. Denya kaya kubindu shikomo shene. Nanga so good punyeto nitaita. Mastand by na wapeleka machoma. Umwana nyambiranga pumzi mubaika. Fu fu fu, fu fu fu. Seti ride, lipua duta. Lima na bunduki, lima na bunduki. Seti ride, lipua duta. Lima na bunduki, lima na bunduki.
Yo, man, say the we. Chilling out with the baddest DJ, DJ 38K.
Yo, that's a snuffler delegate representing DJ 38K.
Penye moshi lazima kundukulu.
Dukulu.
Penye kuku lazima wepukulu.
Wepukulu.
Nimesunda ganji kwa katululu. Leo sina ndai nimekuja na kisululu. Tutajua, tuta ride boda boda. Luku safi nimepaka boda. Leo natoka loko nataka kuvuka boda. East to the west tukutane na maoga. Kwa wa Niger,
kwa
manaira. Niko na do music bank kama Tyra. Tani top sheta, si mindyo mama Kaila. Ikifika weekendi si uwaka kaka waida. Wait a letter, wait a letter. Mogi kwa njia by the way ongeza meza. Tunaiweka, tunaserereka. Loni kuwatesa na vakuza dikteta. Hey, tunabugia bugia. Tunabugia bugia. Hey, si tunabugia bugia. Na isiposhika tunarudia rudia. Tunabugia bugia. Leo tunabugia bugia. Si tunabugia bugia. Na isiposhika tunarudia rudia. Tunabugia bugia. Leo tunabugia bugia. Si tunabugia bugia. Na isiposhika tunarudia rudia. Kumewaka sana wapi bako ya maji. Leo ni kushikisha jaba na washikaji. Pale katikati ya tindo kuna party. Mpaka boy wangu gidisi yako maji maji. Kesi badai leo tunachoma rada. Tunachoma mpaka tutafuto na nakada. Noma boy wangu wanachoto na mamata. Madem wenu washa chukuliwa na mafala. Mina kula happy na tupa sara juu. Sahau shida zako na uwanze kuzitoka. Life tu ni moja kukufa ni number two. So before ishe wea nzanga kuzi order. Wait a letter, wait a letter. Mogi kwa njia by the way ongeza meza. Tunaiweka, tunaserereka. Loni kuwatesa na vakoza dikteta. Tunabugia bugia. Tunabugia bugia. Si tunabugia bugia. Na isiposhika tunarudia rudia. Tunabugia bugia.
Tunajua tu ni nani.
Niko gangan. Si tunabugia bugia.
Kecha honey chips mic.
Tunabugia bugia.
Piki 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 moa. Afro dancer mash up the area. You know, from Nairobi to Nigeria. Genge tongwan mash up the area. You know, say you believe me, cause I believe you. Real dirty love when we give you mean I leave you. Zungu zung girl, show me how you do that. Girl them pull up in a G-string. I'm a baby kilo. Jack is a kilo. Catch up on the chips and I believe him sit up. My fizzy watati.
Genge to new style.
This does to begin.
Shika shika kami king. Homa dem wame dunga maji string gin. Tuna kunyo na whiskey. Haga juu kichwa inaenda chini. Piki piki maua, ah, ua, ah. Piki piki maua, ah, ua, ah. Hiyo haga rarua, ra, rua, ah. Piki piki maua, ah, ua. Nina mboko bigi kama mapua ya Peter Pan. Piga nduru iskike toka Nyeri to Japan. Nina singo mingi utadhani mini Jackie Chan. Sema huu, ha, turi flat kama pan. Jagi bigi na mahaga zimeganda. Aftershock Billy akaanza kunidara. Iyo baika na ito waka sadaka. Zangu zimeshika na kuambia sika waida. Ana itwa Saida, ana leta faida. Mwili iko fine, gozi soft kama fiber. Nina mamishi piki danda ni mini fighter. Kuna mavijiti magiza ni leta writer.
Saru, napenda rungu kifaru. Nyaru, mininge usoma nyaru. Uraru, ni mkamba wa masaku. Na nikimpa na ichapanga tukibantu. Nata kunipe nipange juka mashura. Mazi wa geto nina utamu ya mtura. Kitu testi, squeeze na wakunywa. Mini mtafdua, wezi nitafuna.
Piki piki maua, ah, ua, ah. Piki piki maua, ah, ua, ah. Hiyo hagararua, ra, rua, ah. Piki piki maua, ah, ua, ah. Piki piki maua, ah, ua, ah. Piki piki maua, ah, ua, ah. Hiyo hagararua, ra,
supana. Tata mali piga chum saka mtirina. Ijina isita dati sinada bangana. Leo club uko shika kwa waka. Na mademu wamebeba kiwa jaka. DJ cheza za dabonge na kabuka. Jumatu wana wine reggae idiot. Kuna manzi amevani ya kigeto. Cheki vile anachezi ya kiboko. Kokos night chini ameza na vituko. Amechanganya taina ndo mnani ya digiota. Tothie
adigiata. Adigiata.
Nina dairi za goro. Nina daipeta tani guzanda ni agoro. Lima madam chesa. Nina kidamla. Shika utam nyuma. Nina kibiangla. Dunga masilva mbogi. Ina utiangla. Roga mchavi chua. Kuna uganga. Mpenda ngo ati kwa niwe ni mganga. Kwa niwe ni mganga.
Ni weekendi mefika na tunadundana. Shika jabo pita besa kwa supana. Tafta mali piga chumsa kamtirina. Tiji na isi zedoti sinada bangena. Leo club uko shika kwa waka. Na mademu mamebeba kiwa. DJ cheza za dabonge na kabuka. Jumatu wana wine reggae idiot. Kuna manzi amevali ya kigeto. Cheki vile anachezi ya kiboko. Kokos night chini ameza na vituko. Amechanganya taina ndo mnani ya digiota. Tothie
adigiata. 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 Adigiata.
Ikotini bagi. Bagi. Ikotini bagi. Bagi. Imebeba bagi. Bagi. Imebeba bagi. Bagi. Ikotini para para. Ikotini para para. Tame hunyondo kungora ni kupara. Cheki na wangora yo mini para. Pedi pedi zanguza wamedi. Za kungora na juwa utasedi. Mdogo mdogo hadina uweji. Kena kutu Canada ikitu. Ine ine mbrosho ebu jegi. Wenadina kupoka ya nyuki. Inamia ni kupie kiki. Kiki 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 za matiki.
Ni weekendi mefika na tunadundana. Shika jabo pita besa kwa supana. Tafta mali piga chumsa kamtirina. Tiji na isita doti sinada bangena. Leo club uko shika kwa waka. Na mademu wamebeba kiwa jaka. DJ cheza za dabonge na kabuka. Jumatu wana wine reggae idiot. Kuna manzi amevali ya kigeto.
Hamida, show me your panty. Yeah, yeah. Why don't you come over tonight? Yeah, yeah. Watch your lale kwa maji. Big jindi mekula miss your doggy. Ajwe na ichapa tonight. Yeah, yeah. Ipe benda wa siku sema. Yale ya jano ni kutenda. You know me want it. You know me love it every day and night again. Amira, eh, eh, Coco, Amira, give me something. Amira, eh, 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 Amira, give me something.
I'm jiggy, jiggy, jiggy,
one more time.
You know the fanya last time.
One more time.
Oh, baby, fanya tela.
One more time.
Oh, yeah, yeah.
One more time.
I'm jiggy, 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 jiggy.
One more time.
Feel only fanya last time.
One more time.
Baby, nipete.
One more time.
Nipete,
one more time.
Limi kwenye shingo, migu, migingo. Oh yeah, yeah. Baby, show me what your mama gave you. Oh yeah, yeah. Navi tu baby, navi shindo,
navi shindo.
You better yeah. Know. Hapo me finya, finya hivyo. Your tender touch, oh my gosh. Hapa kende una fast touch. You got the swag them can match. Oh yeah, yeah. Hamida, eh, eh. Hamida, give me something. Hamida, oh yo yo. Hamida, kill me.
Pasi kam jiggy 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 jiggy.
One more time.
Inyo di fanya last time. Oh baby, fanya tena.
One more time.
Oh yeah yeah.
One more time.
Kam jiggy 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 jiggy.
Yo Afrobeat.
Inyo di fanya last time.
Oh yeah yeah.
DJ 38.
She hold me red. And this a girl a hot up me head. She a bubble and a mash up me meds. See a girl would a pop out the leg. When you turn in that wave, cock up the leg. I make you a girl and suffer. LT body trade from Africa. Arby coast back to Gambia. Nigeria, Jamaica.
Keep on whining like that. Keep on bubbling like that. Keep on whining. You go get what you deserve, girl. Keep on whining like that. But you start directing like that.
gonna communicate, mama. Go down and pick up the pace, mama. I like the way you say shit, mama. Put that thing on rotate, mama. Baby, put me in my place, mama. You know I go fly for your kiss, mama. Baby, go down with the pace, mama. Take it easy, girl, come and please me. Cool it down, down, down. Go down, cool it down, down, down. Go down. Take it easy, baby girl, come and please me. Cool it down, down, down. Go down, cool it down, down, down. Go down.
Vibrate, 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 vibrate. Thick girl, slim girl, vibrate. Skinny girl, fluff girl, vibrate.
DJ straight out of East Africa, DJ 38K Mazeta. But in Duke, it's pretty much that. You know,
you're from
here. You're
from here. You're
from here. You're from here. You're
from here.
Zime panda zime ripoti niko jabari rana njoti kando kishada nangango ya foti kwa kichwa medula hadi kwa magoti. Zime panda zime ripoti niko jabari rana njoti kando kishada nangango ya foti kwa kichwa medula hadi kwa magoti.
Guzling tisponi ya gibla ditni dibla ile genje inigri miurien kadi shock them mambeko zina mwok ni mogadha kanairo governor ni mjamo. Lagunya skomo ni makibre. Inademia ni memoka palma. Nikifaa kila yut ni dangulo. Kwangife baroda imemokre. Matibien kuwa bambua mashashken. Kamili ya kimsnadi pochanyagu. Militan nuari ya utu frontline.
Zime panda zime ripoti niko jabari rana njoti kando kishada nangango ya foti kwa kichwa medula hadi kwa magoti. Zime panda zime ripoti niko jabari rana njoti kando kishada nangango ya foti kwa kichwa medula hadi kwa magoti.
Stomi ni mocho itabaki nimezitoka kile uji kwa jole. Sinta kuokota na pata msupa kwa counter tu makota kwa na jigi 20 liters sim kama na ota. Kumchuka sim kama na oda kunyakizia nikajipata tu matora. Mbulu bigi ameseti move ya ora. Ameseti mkono kwenye bakoro utadhani ana drive mkono ya left kwa gear. Asha ni itadia menitolea jibag. Fine figure ananivutia mtoto kililia wembe unampati.
Zime panda zime ripoti niko jabari rana njoti kando kishada nangango ya foti kwa kichwa medula hadi kwa magoti. Zime panda zime ripoti niko jabari rana njoti kando kishada nangango ya foti kwa kichwa medula hadi kwa magoti.
Na kwa kichwa nina ban mambichwa nasonga kwa kichwa na dara na shika na wacheza kama bano bano niko tuza lando lando ana meza kama tembe ameiva na edishipia na sembe niko rada uko manyo niko lembe niko nyege acha ni kembe ninyonye kama embe ngango ngango nakangwai ngwai ngango 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 nakangwai ngwai ngango.
Zime panda zime ripoti niko jabari rana njoti kando kishada nangango ya foti kwa kichwa medula hadi kwa magoti. Zime panda zime ripoti niko jabari rana njoti kando kishada nangango ya foti kwa kichwa medula hadi kwa magoti.
Piga tatip lakini daily na mochoka kali vile na drip kama pipi metoboka mistari kwa kwa lips utadhani nkomogoka na wezi mpata trip sunday monday nikomboka kadeli niko hustle na jaribu kuomoka ndio dopa yangu chule shinda sound ya itoka mistari kama rite shotgun mi bazooka nyimbali minaenda oh it's time nimetoka juu nimechoka toka moka niko honest ya mogoka padhani ya tuta umoka luku safi kata shoka mesi ziko kwa kipenje luke safi cheki senje kazi ganji kata tenje good boy wezi mpata senje.
Zime panda zime ripoti niko jabari rana njoti kando kishada nangango ya foti kwa kichwa medula hadi kwa magoti. Zime panda zime ripoti niko jabari rana njoti kando kishada nangango ya foti kwa kichwa medula hadi kwa magoti.
DJ 38K.